Luka surawol chappanɗe ɗiɗi e go'o. Yesu ƴefti hoore muɗum yi'i riskuɓe ngaɗa dokke maɓɓe nder to ɗum hokkata ceede ngam Allah nder wuro ceniingo. Sey o yi'i goɗɗo debbo mo walana mo gorko muɗum maayi waɗi ceede jam koye ɗiɗoy koye jamdi boɗeeri nder. Yesu wi'i, emi wi'a on goonga, o debbo mo walana ko o hokki ɓuri ko horiiɓe fuu kokki, ngam horiiɓe ɓe'e fuu ɓe kokki seɗɗa daga nder risku maɓɓe, amma kanko bo nder chiya maako o hokki fuu ko o woodi. Woɓɓe e meta dow no ɗum mo'iniri wuro ceniingo e kaaƴe boɗɗe e dokke ɗe ɗum hokki ngam Allah, amma Yeesu wi'i, ko ngi'oton ɗo'o sharel warayel ngel wala wonde hayre aleteende dow wonde ɗe huuɗum sankitayɗe. Ɓe ƴamimo ɓe mbi'i, Moodibbo, nde fii ɗum waɗata, nden ko hollata fuɗɗuki maajum ɓadake? O wi'i, paame, to ɗum majjina on, ngam yimɓe ɗuɓɓe ngaroya nder innde an, ɓe mbi'a kamɓe ngoni min, nden sharel ɓadake to on tokkuɓe. Amma to on nani habaru konuuji hakkunde leyɗe e konuuji nder leyɗe, to on kulu, ngam arande doole fii ɗum waɗa, amma non hollaayi re'uki duuniyaaru wari. Nden o wi'iɓe, lenyol ummanto lenyol, nden laamu ummanto laamu, e bigeeje feere-feere ɗum waɗay dimbol leydi cembingol, ɗum waɗay weelo e nyawuuji kalluɗi, ɗum waɗay fii mawɗum kulniiɗum e dow gaɗoojum yimɓe kultora. Amma ko fii ɗum fuu waɗa, yimɓe nangay on torray on, ɓe ngaɗay on nder juuɗe mawɓe cuudi do'aare, ɓe ngaɗa on nder cuuɗi cural, ɗum yaaray on yeeso laamu e mawɓe leydi ngam on tokkuɓe an, ɗum wartay laawol no kokkirtonɓe habaru an. Amma pukkine ɓerɗe mooɗon, to on ngannu ko sharel ngel waɗa no mburtinirton ko e mooɗon, ngam mi hokkay on boliiɗe e anndal haa walaa goɗɗo nder gañooɓe mooɗon baawayɗo do'uki on ko yedduki ko mbiiɗon. Dañooɓe mooɗon e miñiraaɓe mooɗon e mawniraaɓe mooɗon e bandiraaɓe mooɗon e higooɓe mooɗon ɓe kokkitiray on, nden ɓe mbara woɓɓe mooɗon. Koo moye wonyay on ngam on tokkuɓe an, amma walaa laasol ko'e mooɗon go'otol kalkayngol. To on muñi, on keɓay yonkiki re'ata. To on gi'i honooɓe e pili Urushaliima, ande halkuki mayri ɓadake, nden womɓe nder leydi Yahudiya ndogga nattoya kosceeje, womɓe nder gariiri mawndi boo mburtoondi, nden womɓe nder ladde to natta gariiri, ngam balɗe ɗen ɗon ɗum balɗe bone, ngam ko winda fuu heeway. Rewɓe gooduɓe deeɗi e musinteeɓe ɓe torroto naa seɗɗa nder ɗen ɗon balɗe, ngam ɗum waɗa e torraaji kalluɗi nder duuniyaaru. Monnere Allah jipponoyto lenyol go'ol, ɗum warday woɓɓe e kaafaaje, ɗum nangay woɓɓe, ɗum yaara ɓe nder leyɗe fuu ɗum wartira ɓe maccuɓe. Lenyi duuniyaaru ngaɗay ka sankutuki Urushaliima, ɓe laamondina sharel ngel ɗum hokki ɓe waɗi. Ɗum waɗay fii kulniiɗum nder naange e lewru e koode, yimɓe wonɓe nder duuniyaaru fuu ɓe ngannay ɓe kultora, nden ɓe ndulla ko ɓe ngaɗata ngam hononde cembinde nde geelooɗi ndiyam beela. Kulol waɗay woɓɓe pekkora ngam ko waroyta nder duuniyaaru, ngam ko woni dow fuu dimboto, e sharel ngel ɓe ngi'ay ɓii neɗɗo e wara nder duule e bawɗe e teddungal manngal. To fii ɗum fuɗɗi waɗuki, umme ndarooɗon ƴefton ko'e mooɗon daaron dow ngam kisndam mooɗon ɓadake. O hokkiɓe misaalu ɗum, o wi'i, ndaare lekki ibbi e leɗɗe koriiɗe fuu, to on gi'iiɗe mbiliti on anndi seeto ɓadake. Non maa to on gi'ii fii ɗum e waɗa, to on anday laamu Allah ɓadake. Emi wi'a on goonga, jaamanu ɗum re'ata naa fuu fii ɗum waɗi dow e ley ƴaɓɓoto, amma boliiɗe an ƴaɓɓataako haa abada. Paame to yare-yare e nyaame-nyaame e wannuki e ko woni nder duuniyaaru hocca ɓerɗe mooɗon, gan tonyal denden uddo on on anda. Gan nyal denden waray do ko moyemo yonki der duniyaru. Pame konde ngadon doare. Gan kebon dadon fi duun gaday dun fu. Nden darodon yeso bi netdo. Konde nyal nde yeso ekitina der wuro sheningo. Amma jemma o wurto o yaha do hoshere nde ledde jaytun o waloya. Konde ila subaka yimbe fu enja hauro sheningo gannanu kimo.